mukama oli wamanyi nnyo nesimye okwagalwa gwe nze mponye bingi mponye bangi okuntomeza nkuze njokebwa nkuze nnemesebwa nga buli anoonya gwa gyoga era alaba nze ngezezaako bingi nnyo saliddwa sifunyemu banze bingi nebirema bangi ne baseka kenfunye gwe katulabe ekinaagaana nga w'oli kwatibwa amawanga kwalagira ne kiba nze kati nneesize gwe yawanguza Dawudi Goliyasi wadde ndi munafu nnyo bw'oba nange nsitowa kati omulabe wange oswadde obudde bw'obukomye abatanjagala bafube kunnemesa nga mukama yannyimusa kenfunye gwe kakibe kindayira sijja kulemererwa mukama oli nange ntyakwa okuwangula kababa b'ettima bafuba okunziranya kaba oli nga nsazeeko ebigambo limbwanga ngoli nange mponye okudaganira mu nseeno kati kankole byosima byojawambi kyawe nange ayi Katonda obunafu bwange butwale Samusoni ekyamusula yali mukazi gwe wamugaana yalaba afiga enkambwe neyerabira bye wamugamba nyweza neme kugwerana nga ndabye bizikiriza mu nsi njagala mbeere naawe nga sikuswaza saba mpa amagezi nkyawe byokyawa byoŋŋamba mbikwate nze nsaba amagezi agava gy'oli kuba talina magezi ne kumutokoza w'amaanyi neerabiza bye banjoze weerage nti oli wamu nange muliziza gye ŋŋenda kanga ababi abanteega ebibadde bintiisa kati tebinnyinze kenfunye gwe kakibe kindayira sijja kulemererwa mukama oli nange ntyakwa okuwangula okomeza obunafu bwange buli kyenkola mbaddendemwa bempoze bansibye nendowooza nti nkomye kenkufunye ebibadde binyeenya kati kambinyeenye nange abantu bamanye bw'oli Katonda tenkanika nina gye ndaga naye mbadde nnemererwa nina bye ngoba naye bibadde binnema mukama kano k'oli nange kampangule by'ekibadde kinnemerera.